is cooked at.
Malai, sitaki kitu, sitaki chochote. Nataka mapenzi, kama soifu, danizika. Sipumwi kitu, sipumwi chochote. Na umwa mapenzi, jama mweze nimeridhika. Na bado, akinipa na nipa. Na kuna siku tunapa, ufunua funika. Atunafika kwenye pa. Eti, will you marry me? Will you marry me? Ani, will you marry me?
Will you marry me?